Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen et Fulfulde Altiner, Nogay Lewru Mars Hitande 2017, Diana Yamde Sukidru Studio Tamani Miren Tawa et les Maisons de la Presse, au Bomokoro. Njotu nono do Kabaruji du Yumar Weygalo. Secret on compétitif de Botu Kat orientin de Mali au Fulbe Kolitude ou de Botu Waran Foutu de Noga et Jet Lewru Mars Timmaye Lé et Lewru Avril Koyat et Yimpele Temetato en Domta Lengal Lure Bomokonde. Yido Kabaruji Hokkama Wakan de Botu Ministre et Jujuro Wakno Lele Dimit Endim. No di totot azawat de be mbiye be cikiti no ngal do kawtal hani feewirde sabi de be mbi hi kulle de fusa ewi de peway be mbi dudum wadama do yawa yawa mutere hono gollobe dogotoro en leleedi med en di de do mutere ya balde sappo nyaloma handen o ebe kani yidude do won laamu o kafa handen kambe yimbe la humniibe kabar haggeji dogotoro en be leleedi med en di be mbi do be gonno do tan be goni fedde hande humunaade kabaru fiugol ballon leleedi med en di wattu jono be mbi wajibe sinabe mali be fu dokkindire juddno watta so golleji dibe domtiraadi keba fewde tagal mudum en dibe bami avocat en kanbe darnaade mali to fifa to sekirabe on senbe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedaade kawrital mangal kanngal waddi leleedi meden dingal fuddan lenoga e jeddi lewru mars timmay leedi lewru avril do bomoko do dido anyaaji bamama wakande botu juujuro wadno leleedi meden di siliji kanbe halal le hendino jam e dedere hane warti leleedi di gotuma ko leedi mali kanyeno bibbe mali be fukkani naru damal gotal ngel damal gotal fa keben famtade kede Ousmane Niali Boudi
le communiqué mo conseil des ministres holliti temere tatibi adama hani hawrde e botu modo kando rentinde bibbe mali fu o yodum himbe region ngaji di bomoko ko kanyengom e njolari o bot mawdo mo mediateur republique watta hore mun ana fawi do kabaruji bembenin e leydi ndi le golleji kaldal e kawral ngadangal fa jam e deejere hebengal an hollitano wattumo lamuji hakkundeji di njotto bot mawdo dentino bibbe leydi ndi fu watte fedde jukkitonde kaldangal fa bot di golleji daronto du fa himbe pota hen kaldal e pamaral watta hakkunde bibbe leydi ndi fu dartete ko laati sababu ti dallaji di yallaydi kebene jokala le o bot kabaruji goddi hono kabaru azawad dartati dallaji gondi do hen be kolliti le ngal kawrital ko mali wayi fu wadan yalla ana yalta leedi ti dallaji be mali fu ngata hen ko ide mubbe fa dabare lobbere hebe yalla jam e deejere ana hebe li mali imbe fu ndewran dokkindere juude yalla basi leedi o ana nyifa bangal gotum baku e tawangal leedi ndi
kambe lami be gubbe non tirtode plateforme de be bi o do botu dum wadan sababu wattu jono so bibbe mali be fayoto e gede cinnyinde kaldal e kawrangal fu pamana no gotuma ko leedi mali ndi worri firun may gafa hande o holliti du lato sababu du wattu jono so ki lawol dum no la saha leedi hanu dred azawad na dum no dirta ko holliti dum du dum waran labude le o do botu kede ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
cette conférence au delà de tous les problèmes
ni mira wiide ngal kawrtal chagal kalati alay dimi jogi wakat joni so bangal lam o so bangal gube kaptoje de ma so bangal halana en nokure totundral hakillaaji o do batun hani waltinde hakillaaji bibe leedi mali e kanyadum kala sinin be talkurundu mo lato sababu fuf pama vide gollirde ana wodi bangal gube kaptoje de dun be pama vide won hejo golluji dawraadi gila boyi yirewere itti allaaji nja e mudun yoni dun ko mo fuf e mabbe anda vide leedi mali din yo goto non ni wawata gudun feccede batudu dawral bibe leedi ndi yo toppere gonde der talkurundu o do batu lato sababu ko fashintine anda dun wide gonga jaj talkur dawraado yala jam e deejirana hewto kandu lata ki talkur jam e deejirata fu fadde be mbila dun yimbe le azawad be wajibina yu ko war mudun haale so bibbe leedi mali ndi kollitiwde be jida azawad sikke wala be jida dum denno dun labana mo fuf ka dun wata fi lata de sababu dorndo yirwara leedi mali ndi yo bibbe leedi mali ndi kawruta be denta dun wadde kalla
kanje kube noddi tirtode azawad de wattu jono be mbiye be cikkiti sanano gal do kaldal worri fa hande hejaabe semaabe be mbi hi lamo sa dewi be jawni dido golleji dum landina ka du fa feema sabi de battuji kewdi kanodi wadede le region ngaydi be kollitiwde o do bot wada ka to kidal to sa dewi nuygal basingal fournir to kidal to woni kede kanko no dirtode amberi agari sha yo gote dum no gube no tirtode azawad de ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
botu mawdo du dewron bibe leendi ni wona fe hunde yafunde hala tutundira hakillaaji der region ngaji di hala noma ka fa do gonna do wala ko matumi der kidal to tawane kidal yo nuygal der kabar nyifugol basi leedi ndi sabi to kilat ton dun dum fuddi gila wattu bamtare leedi ndi wona tan hawrintidi temde temde yimbe leto bamako ton kawtal hewgal nafa sanne denno an hani ngal landina no haniri men gonbe der kidal be kay andana ngal fay hunde denno bangal no gol landindirani milay fe so gonko ngal kawtal biltata
sekira bu soni on gabido bemal amé andengal odo bayne tudu mi joji modo do hello amé gol mi noddirta Facebook kanye compte Twitter studio tamani kanko Hervé Ladsou kedjado fedde nations unies de leledi medendi wattu jono timini jahol makko gol o wadile nokko o yogay halaji di fu njowi kino kabaru jam e deedere worri leledi malindi o holli tiwir sa jew nyalawma hande no dum worri no idon gani sanne ka dum e tawede fo wi won golle njar iyaso leledi medendi kede ko mo sifi do hento yorobe amen gobbe to orti am toddo faccitango Mohamadou Samaseku.
Nous avons vu au cours de deux mois et
demi. Mi joji kewdi kuncana mahore der lebbi cakti didi lamuji hakundo jidi puddi joinede lugul gol dun non ka non fay boyata dun batu mawdo do dawral bibbe leedindi fuddan ne mila wide dum sifa mo yar mawde nation jeune kay siki wala jokan faabade lidi malindi bibbe leedindi yar yeso tawe dun farati jidi jebaka buri fuf kabaru denagu mo fay goto dulla en gattane dun hakkili sanne min dentan dun hebonde de dabare hantile
trouver ensemble les meilleures solutions.
Wattu jono ko no doktor embe puddi murtere mudende anda ka fuddo haade an buri balde sappo nyalawma hande o leeleedi meden di nyalawma hande be kani yidude e laamo fa daña ko be tottiniri do hen hakkilaji do e tawede fu kambe doktor embe be kolliti wiido ni himmeji mabbe dim bi huncene hore di fa hande do be gonno do tambe ngoni kede kanko no docteur Mamadou Kane o kanko laami fedde sa gontode doktor en wombe leeleedi meden di ko mo sifi do hen do faccitango Mohamadou Samaseku
apulo mumale negotiation
so kono gila e fuddo de murtere nde fa joni kaldal dawraka ka nyande aljumare de ministre gollende mi hala mudum den no mi mila wide lam o an anni bamtude kaldal gal nyande altinere de wattu 14h titala o kay fa hande goto onon gonnodo fadde murtere de fay tobere wotere hebali lawul sabi o kabar talkul kawral dulam o e kany syndicaji di kanno sinyinde mi cittinan on wide mi ngadi non murtere golle balli didi gilla e lewru out tabinudu e balli tatti der septembre yo do fa hande himmeji andadi di non bangi goddo dun golleji kan golle de der wattu murtere na ngattana hakille din jabataake dun sedaji murtere golle dullaka miden outidi dun no haniri
ces conditions les remplissons pleinement.
Kabaru fiugol balon leledi meden di fedde hande humanade dido golleji tiagal ko der to walde fusa ko wattu jono kanko lamir der do fedde wadi noddango fodi e malin kobe futtino go dokkidre juude sabi do wi golle mo halfina o yafa tiagal mudu do wi dabare jano gondi e fiedle hen faabe de lon tiid allaji dibe jogi hakkun mabbe kambe e fifa di yalana kebene jogala kede kanko no dirtu sidi jallo kanko lamir der do fedde nyalawmo hande ko mo sifirdo hen yerube amen gombe to ortem to do faccitango Mohamadou Samaseku.
Aussitôt avoir reçu cette feuille de route
wattu momi totta hejo golleji dimin kan hunchande hore woni ko don e don min pewni tongande do datti dabareji dido golleji der de yalti kala golle de pelle ju ina de kan wadde andon wide fedde here humanide dewral jamare figul balon lidi malindi halfinama maître magat sey wattu mum hertana ona famdi tawene min kan yidude e kala ko moni be kabar figul balon der lidindi wakat jun o dabar hertande lidi malindi nawawi latare sababu imminde de do jukoje min juini dun fedde dental himbe le sariya inde ande en yalla ibe dawra imin gol ledo jukoje noddago mo ngaddam mi fewde e bibe leedi ndi be anda wiide en fuf denti e dido e madaraji wona fe kabaru fedde mo intinonde madun kabaru yimbele seden yo kabaru denago figul bolon leedi malindi
son de personne il s'agit de sauver le football malien.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikrab jurnide jeelo unne le réseaux ngaji meden di en puddiran do kuccala do wattu jono yimbe le sahibe wombe to kuccala tobe gondi e famminde sukabe wombe ton beno kabaru cyallal worri ko yaata yimbe le chapande jon ko nyen gondi golludi do golleji ko ni faana modu yalla sukabe wombe ton ban keba ko kaaja yirwereji naari di bangal cyallal ten gardam fa o segu do wattu jono imugol kangol wadde to kulli korotongol be kollitiwi de segu kando laataade kedjaado mabbe suka debmo noddirta Mariama Koulibaly oro suka debbo be kollitiwi do yaha wada deddir gongol to kulli koroto wattu jono be deddiran do kabaru jande kani e wode bindi lanni o do golle walde ne noddirta bi kalanko tengardan faado santo wattu jono be kollitide golleji pon nokko no dirteedo mi senni koy dum fuddi Leila Mutomi Nya o idum Leila Mutomi Nya non be kollitiri wi dum fuddi ila sever jabbe non de le goddube lanadi do golleji walde humnide kabaru haggitere laamu wonde le leedi meden de ko anni wattu le han ko ya fa emilioji jeegom sefa tengardan faado buguni do yambere mabbe monde no dirta didadi to buguni to be bi dum timmi asever jabbe non de ko yaata yimbe le temede jaddama na gonno le kawrital do kawrital tagal mudu do be kolliti wili dum woni hitade hikkane won dubne be ngadde do yambere wattu jono be kolliti wili himbe hewbe dun je hile hen fa yetto yo nayiri be kabaru jimi ko nande mudum der do walde be kolliti wiide humini be dido gollejo walde netno der sekoni donko do woni kabaru fina tawali le dele de sekrab do katte ngelaw ma hande kabaru jimi de dimi joti on sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andir onno do e seeda yutre meden de ana wodi wassalam.